okugwa matono selele wenala bababi ebintu byawe biberawo bafate balumitwa manyi gawe ganywerera bulijjo abaana babwe baberawo tebalaba nnaku yonna tebalaba nnaku ng'abantu abalala tebabonyezebwa bonyezebwa ng'abantu abalala amasanyu balina mangi naye bambi gakoma ku nsi amalala gabayinzisa omerero yabwe kufa na kusinda mukama yatuwa kiri ekirabo ekisingayo nange sirise singa sakiriza kulaba obulungi bw'omukama nalifudde nze singa tewafa kulwange webale mukama tunulira ebintu by'ensi oyinza okugwa yakayakana nnyo bisikiriza nnyo naye byankaseera buseera bikoma tulina ekirabo kiri mukama kyeyatuwa tekikoma okkiriza na mutima gwo oyatula ne kamwako kulokoka nange sirise singa sakkiriza kulaba